Ero burundi wumpisi manju Wachimboa Tue akalate tue nyumirwe Zimyeka umana taru Zinyagala nyevyo kwekoza Oyogeza nyone konjewa Koncha wanja kwetuga Zinyagala nyevyo kwekoza Njagala mukwano Njagala mukwano Njagala mukwano
Njagala mukwano, 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 nj